Nico Beats, Mr. 808.
The teen, can I roll? Blunder, what?
Dating,
can I roll? A blunder, away. Toto a Hadija, away. Lilienda date, wacha tu. Na manzi psycho, fiatu. Kadem kalikuwa kanasumbua, nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kejani kuchapana. Uodem alikuwa na shtua, tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge, wewe. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo date in blanda, nilienda date risky. Dema likuwa nalewa whisky, kidogo akaanza kunita baby, baby. Umenijua 2 hours, unae manze ya pendi vako zangu. Anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu. Niaende, iri nibaki peke yangu. Una ya kisikia sauti ya madem, nyashinde ya kisema sema I love you, eh? Sema I love you, nasikia madem hapo, sema I love you. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge, owewe. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo date in blanda, mara mwisho mi kwenda date. Demali ni show, I have a lot of guy friends. Kidogo mahag, mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae ka mimi, anapenda genge ka mimi, simple living ka mimi. Minataka tu mdenge, uleta ni ride ka senke. Ka unafikiria ni wewe ni DM, IG, meja genge. Nimetafuta kila chuom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge, can I rotate in blanda? No majo.
Unaenda?
Naenda kwetu.
Ni nini mbaya?
Unaenda
wapi?
Umeshinda kuapana mazilei kuizaka.
Zii, mazilei, nilikuwa kwa restaurant. Apana, nisikize, nisikize, nilikuwa kwa restaurant. Na mademu walikuwa na celebrate birthday. Ulisikia makelele waki celebrate.
Okay, celebrate na upatite yao.
Na kuongea kweli mazilei, ni nini? Tudingani tuongee, tudingani tuongee, nini tuongee, 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 tuongee,
tuongee, tuongee,
tuongee. Aje sasa, aje sasa maze. Hapana, unaenda wapi sasa? Cheki, unaenda.
Hapana,
nimeni. What's up? 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 What's up?